chama.
Kwakhethekile lambisa kwehamqo indlala leli ndlela inezidlange yamemfundo okukhulu uqando basesami sidanga maxa befuna ukundanda beqhobela ihambo bahlutshwa indalo mna ngiqotshwa inkalo impilo inzima ndiyawuva umthwalo ndisentlango ndiphelelwe ngumphako eqanjwe liyilo nengoma endiphilekayo inene kwizulu amaphupha wam ndawufika sekwaphulwe ngoba ndidlule ngoba phuthixwa ndifume khona kukude bathi bandigqibile befunga bade belilizela bengqumsela sesibhukamva bade batshongela ugaba libukwekwa kololiwe makhasi onxibelelwano kuvuthi isigculelo khona qinge yocholwa inzima ngoku abonayo liyakhithika bangegqitha mnandangazelela impumelelo engakhathwa sikhalo todze kunzima ngoba kwabo bekufanele bayandakhakho nkathalo babe kubukungcola indalo
Yeah.
Uh-huh.